talent and ability can take you to the top of the mountain. Lakini the moment you mess up with your character, everything goes back to zero. Unaanguka chini kabisa.
Natembea sehemu nyingi na kutana watu wengi wananipa ushauri mwingi 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 bla bla bla. Mbona move hivi, mbona sijua force king, mbona sijua change hiki bla bla. Fanya collab na flani bla bla. Ule wimbo sijui ungemweka flani bla bla. Flani flani sijui hawezi fani, flani sijui hamjui flani, flani sijui uko kama flani bla bla. Yo, mchumba naisi nauza bangi, anashangaa nimesoma sijatafuta kazi. Namwambia mistari yangu ni bidhaa, nimelelewa vyema na sasa naelea hii mitaa hii. Mitaa inahisi nauza pakti, nimechoka naunga waya naunga nyangi. Muonekano nje hauonyeshi na kisomo, etu baya wakava ndo yaliomo. Mama na wish ni moe tuntu, anasema mesoma na mjua Mungu. Namwambia tuntu, anadharau ndugu na naona mafanikio ni kupata bwana mzungu. Mama tuntu anasema mimi muhuni, anahisi mipogetu na zienzi kunguni. Haamini na shimika kwa kuwenzi utamaduni, na nahisi mziki dhambi kwa hiyo sienda tambinguni. Hajui kwa imani yake ni dau pana, la mchungaji anahisi mimi dhambi dharau sana. Na wa overrate watu na sahau kwamba people with common sense mtana outnumbered. Mama nasema na bonga hanielewi, nimezongwa siwezi kutoka na sehemi. Natembea na makaratasi utadhania mkandarasi, sina ganji utahisi nimelogwa na washenzi. Namwambia ujuzi pawa na uhakiki, nimenawa mpaka naenda sawa na wandisi. Wauguzi wanapagawa wakifika imaya hizi, kuona sina dawa utadhania mvuta kaya chizi. Dogo wangu wana doubt minister, na nashangaa kwa nini I don't have a car. Washikaji daily unataka tupige picture au short video intro tukazitundike insta. Chuki nikiwambia niko busy, hawamini I have a meetings to attend to. Wanahisi na wadanganya wakaulize kwani life is more than just Instagram and Facebook. Wanasema miki tu kona ruka looks, nishatengwa na milupo la sugeuka nooks. Nilitishwa divifungo sikutupa ujuzu tutoni, sikupewa maputo niliokota books. Sikupendwa na mazoba wakereketwa, nishaibiwa na manyoka na ndomana niko focus. Najua mikataba boga zinavyoteteresha, ndomana uwezi kuona ninapelekeshwa. Nakutana watu wengi wananipa ushauri mwingi 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 bla bla bla. Mbona umove hivi, mbona sijua force king, mbona sijua uchange hiki bla bla. Fanya collab na flani bla bla. Ule wimbo sijui ungemweka flani bla bla. Flani flani sijui hawezi fani, flani sijui hamjui flani, flani sijui uko kama flani bla bla. Always observe my position, my momentum. At the same time that's cynical. I'm electron, I know how to move better. Kundharau ni kuidharau uncertainty principle. Naona wanaibuka wanariadha, wanafoka eti siongele siasa. Sijavuma najua mchezo ni kwamba najua kukaa nyuma mbele masiara ya kianza. Life is when things happen so let it be. We learn how to behave from the same sheet. Ninajua is a struggle for revolution, and I knew it was time for change, so I changed me. Masihara ni fashion, ukitaji ule. Hata vyoo vya jamii vipo ndani mule. Wasanii wanatumia style yangu bure, serikali hainitambui na ushahidi wangu shule. Mitani juu hela haishikiki, nimemaster mpaka school vyema hainishindi. Sina mata tu, natembea kwa miguu wanashangaa. I'm getting too famous for the shit. I'm a big deal, na sawa sawa bwana. Ila industry iko real yao yao sana. Maudhui ni kitu wadau walikacha, na maniga ulisahau kuhusu kacha. Kisa njaa kubwa, ngekuwa wapi bila hip hop? Ngeshika wapi hizo doa bila hip hop? Ngekuwa wapi mapresenter wabovu, makundi ya matozi na hizi afternoon shows bila hip hop? Vile ubishi na kazia, hawaelewi kazi yangu maana dhiki mendandia. Mchumba na mbambia hasa diki nkimwambia, mi mwana mziki bado anahisi na mtania. Anasema namletea msongo wa mawazo, yetio nimechoka na uo uongo wako. And I hope that we don't show off, go out and hit the club like a normal couple. Kisa sija fix my finances, she won't fix her attitude. Anafungua friji yangu na haja changia kitu, na nataka nimpeleke sama Maribu. Namwambia I have a real life so sci-fi, ana his naishi hanibubu lifestyle. Oh, she wanna dance in a car 40 degrees, she wanna shake her ass in the yacht. Natembea sehemu nyingi na kutana watu wengi wananipa ushauri bla bla. mbona umove hivi, sijui mbona uforce kinki, mbona sijui bla 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 bla.